tunin radoni sagale americat saganta radoni sagale america wutata gijimata tgalgala saati la mawda ka hakt saati sadit metrbandi kudani sagali diddami la mawdi diddami shanirat washington dc raye washington dc rasani dabarsin kardam antanjalkam ሰኔር ዳለ ሰዓት ጋብደን ከ 3 ደቂቃ ሰደማ ፉታኒ ራዶኒ ቪኦኤ ተሰሞቱም አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ራዳብሩ ጅርትር ከየተኒኑ ጫቀሱ ጅርተን ጋላቴ ፈቻ ነገ ሰንፉና ወጣባጂ ኩዳን ሰገሊ ባርኩም ለማፉዳን ሻኒ ተንሶራ አልከ ጽንከ ሰመስ
ከነዱ ድብሱ አንቱ ጅቤ ሆራቲ መታን ኦዱ ጉርባን አዲ መነ ሰገዳ ሰይኑዳን አማንቶታ አጄስ ሀር አማና ሙርቲ ተያቹፍጅራ
ነሚ ኦሮሞ ጉድን አሜሪካ ሀገር ገራቴ ዱፌ አርዳ ቡልቺን ሰሞቱም አሜሪካ ዋይት ሃውስ ይፊ ወጅር ሚኒስትር ሃጃላ አሜሪካ ዱራ ትሪር ባይቴን ረኮ ሄመት ቻይና ፍ ኢትዮጵያን ከራይብስ ኢትዮጵያ ኬንያ ኢትዮጵያን ኬንያ አትደበርሲቶ ጀቹፊ አርዳ ወሊ መለተ ሰን ኢትዮጵያ ወሊን ከገባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ጀዱቲ ኩጂን ወርብየ ነጋዶ ወሁጀቱ ከሱመቱ በርኩም ለማፍቁዳኒ አፉሪ ሀርከሶ ዶሚሻኒቲን ደበልቷን ረሰኒ ኮፔሲን ከሳክቶ ኮዱ ተሳና ትጁበ
ፍጥንሰ ወልዳ ክርስቲያና ሰይነቀበይስ ካን ጉራጆታ ቻርልስተን ሳውስ ካሮላይና ኬሳን ሸከሙዳን ካን ሂዳሜ ጉርባን አዲቶ ኩሂመና አጀጃ ሰገል ካን ረትዲያት ተው ፖሊሲን በክስ ሴራ ካን ኡምሪን ወጋዲክ ደሚቶ ኮ ዴይላንድ ሩፍ ሜሻወራና ሴራን አላ ኦፈርካ ቀባቹን ሂመና የካ ረትዲያት ሀር አመነምርቲት ዲያቹፍ ጅራ አንጋውኒ ፌደራላ አጀጃ ታሪ የከ ጅቢንሳ ተው መለጀዳን ቆራታ ጅራን ሩፍ ተአና ኤፍቢአይ ጀለ ካንጅሩ ሲያተው ኮታ ሁላ ጅሩ ኖርዝ ካሮላይና ከሰት ካንቀበም ወልዳ ሰይነ ቀበስ ኢማኑኤል አፍሪካን ሜቶዲስት ኤፒስኮፓል ጀዱ ከሰት ትዱካሱዳን ለሞታ አጄሴ ኪሎሜትራ ዲባ አፍር ፈጋቴ ርገደሜ ቦዳ ማንጉዶ ኡምሪ ሰደተሚ ቶርባ ደበለቴ ለሞታ ሰገዳ ፎልጋን ሰገልገላ ፈቹዳን ሰዲ መዴሴራ ሩፍ ሰዓቴ ተኮፍታዬ ቀየበና ኪታበ ቁልቁሉ ርገደገፈቴ ቦዳ ጉራጆታ አጄሱን ቀባ ጀቹኑል ከይዱበቴ ከነ ልቡነ ፈነከጀዳንት እስን ዱበርቶ ተከኝ ሁምናን ጉዴዱዳን ቢየከኝ ኑራፈጣን ከናፍ ዋንጎቹን ረጅሩ ጎቹን ቀበጀዴ ዱካ ሰበኑሳ ፖሊሲ ቲመኔሩ ሪያንሳ ተኮ አሶሺየትድ ፕሬስ ፈከብሰት ጉራጆኒ አዱኛ ዱምፈታጅሩ ሰኚ ወራ አዲፍ ጀቸነምኒ ተኮ ዋጎቹ ቀበጀቹ ሳዱበተ ከነ እንዱአን ያደቹፍ ቻርልስተን ሳውስ ካሮላይና ከሰት ሀር አስርኒ ዱንጎ ቀብሲሱ ግግፈመጅራ ሀሌላሌን ሽሮር ከሱማናኑ አዱኛ በረኩማ ለማፍቁር አፍሩከሰ ኢብራር ከሶዶሚሽን ከኖልከይ ሲያተው ለኮብስነ ሞተዱ አኒ ሰበባ ጎጭ ሽሮር ከሱማ ኢራቅ አፍጋኒስታን ኢፍ ናይጄሪያ ከሳራን ከንከይ ኢብራር ሀርከ ሰደተሚ ተኮል ጉደቹሳ ሚኒስትሪን ኢማላ ዩናይትድ ስቴትስ ቤክስ ሲጅራ ጋባሰጉቱ ጃለኔዴስ
ባራዳር በጀቹን ኩማላማፍቁር አፍሩከሰ ጉቱማ አዱኛ ረት ሀሌላ ሽሮር ከሶታን ናምኒ ኩማ ኩደሰዲ ዲባ አፍሪፍ ጃተሚ ሰደት ratti dakkabe jira sababi kanan namni kuma soddomi lamaf dibatorba ol ajje famani kannen kuma soddomi afri dibatorba ol taanimmo midamani jiran ministrin dantala ka united states gabasa sa wagga ka sadarka addunya base ratti kan ubacci se lakofsi namota ajje famani dabalun kun halella hama dakkabani tidata qaba barkum lamaf kuda afur kesa halella gagge fame kesa digdamni lubbu na madibato ko cala kangala fatan taufi halella lama kan barkum lamaf kuda sadid akabe lakofsu mana mota hagana jesusa walbira qabani laluf gargara jechudan gabasni ministri danta ala america kun esejira kana males barkum lamaf kuda afur kes namni kuma sagalif dibba afur shoror keso taan butamani fudatamu ibse kunis sabara kuma lamaf kuda sadi kesa ture dacha sadi ta'u ibsera gabasi baye akkajedetti iraq namota hokkara shoror kesu maulin hidata qabun ajje faman akkasumas butaman lakof saheddu qabdi kunis gare islamic state lafato atu baballachu tarkaan fi fudate wallin walfana dufe kana males gareen kun iraq ibsira kesatti iddo gudda qabate akkajiru bachi sera barakuma lamaf kuda afur kesa Nigeria kesat namni kuma tokkof dibbasadi butamani yokan immo harka shoror keso tajiru yokan harka shoror keso taturan jede lakofsi kun barakuma lamaf kuda sadi kes dibbatokko gaditure kajedu gabasni kun kanafisi harka calat tittigafata mangare boko haram ta uibsa kunisha marran heddu kannen manabarumsa chibokkesa fudataman dabalata gama Afghanistan unmo jedha gabaasni kun haleellaa bara 2014 taalibaaniin gaggeeffame nama 3,400 caalaa ajjeese. Kunis loota seentota dabalataa kanneen 3,300 caalan immoo madaa'anii jiru. Du'a shororkaa waliin hidhata qabu kan bara 2014 keessa dhaqqabeef harka caalaa kan himatame garee Islaamik Isteet yeroo ta'u, sanatti aansee immoo taalibaan garee hidhattoota Al-Shabaab kan Somaaliyaa keessa akkasumas Boko Haraam kan Keeniyaa keessa kan Naayijeeriyaa keessaa wal duraa duubaan tartiibaan lafa kaa'ee jira.
Namoonni dahata siyaasaa fedhan kanneen kumaan lakkaa'aman galaana Meditiraaniyaan qaxxaamuraa wayita jiran akkasumas Awurooppaan namoota kana simachuu irratti maammata haaraa qopheessuuf tattaafataa wayita jirtu kanatti gamtaan Awurooppaa hojii barbaachaaf baraarsa godaantota kanaa akka cimsu gareen mirga namaa ka sadarkaa addunyaa gaafatee jira. Human Rights Watch gabaasa baaseen hoogganoonni gamtaa Awurooppaa torban dhuftu gumii geggeessamu irratti waa'ee godaantotaa ennaa ka'u waa'ee mirga namaa akka dursan gaafateera. Gareen mirga namaa kun godaantota xaaliyaaniif odola Giriikii gaan 150 waliin gaaffiif deebii geggeesseera. Bakki kun lamaan karaa uummata randeebiyaa karaa giddugaleessa bahaaf Afrikaarraa namoonni Awurooppaatti darbuu fi keessa qubatan ijoodha. Hedduun godaantota kana akka jedhanitti dhiittaa mirga namaa biyya isaanii jalaa kanneen miliqani. Yeroo dhiyoo as kooluugaltoonni imala sodaachisaa geggeessuun galaana qaxxaamuruun heddummaateera. Sirna dhabdummaa Liibiyaa keessaa hammaachuun kanaaf sababaadha. Kan kooluugaltoota kanaaf bakka qubatan kennitu xaaliyaaniin miseensonni gamtaa Awurooppaa akka gargaaran gaafattee jirti. Gamtaan Awurooppaas miseensonni isaa itti gaafatama akka hirmaatan gaafateera. Garuu miseensonni hagii tokko godaantota kana simachuusa jedhu mormanii jiran. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itiyoophiyaan humna elektirikii Keeniyaatti gurguruuf daandii ishee dandeessisu hojjechuu jalqabuuf jetti. Daandii ibsaa ittiin dabarsan kan doolaara miliyoona 100 miliyoona 20 ta'u baasu kan hojjetu kaampanii chaayinaa tokko waliinis har'a waliigalteen mallatteeffameera. Daandiinsaa fageenya kiiloomeetira 433 kun waggoota 3 keessatti kan xumuramu si'a ta'u Keeniyaan Jibuutiif Sudaanitti aansuudhaan biyya Itiyoophiyaan humna ibsaatti gurgurattu sadaffaa ta'uuf jirti. Gabaasaa Iskandar Fireew soraa dhiyeessa.
Akka itti gaafatamtuun humna ibsaa Itiyoophiyaa Injiineer Aster Asnaaqee jettetti waliigalteen har'a dhaabe chaayinaa karaa ibsaa Itiyoophiyaatiif Keeniyaa jidduu bahu kana hojjetu walii mallatteessanilleen karoora Itiyoophiyaan qabdu keessa tokko. Karaan ibsee kunin kiiloomeetir 1,145 dheerata. Kan keessa Walaayittaa Sooddootii haga daarii Keeniyaa kiiloomeetirii 433 Itiyoophiyaatti hojjeta. Hojiin karaa ibseetiif fuula kuusa humna ibsee walaayitaatti hojjetan tana ganna 3 jija keessatti fixan. Itiyoophiyaan ibsee tana Keeniyaa qofaa miti biyya ollootti siilleetti gurgurachuuf karoora qabdi.
ትራንስሚሽን መስመሩ ካፓሲቲው ወደ 2000 ሜጋዋት ይይዛል ግን አሁን እኛ ከኬንያ መንግስት ጋር የተፈራረምነው
ካራንሴን ጉልደምት ኩነኔ ሜጋዋቲ ጋራ ኩማ ለማዲያት ቀባት ታቱሌ ወሊገልተን ቱንኑ ኢብሴ ሞቱማ ኬንያ ቲጉርጉሩፊ ወሊመለተ ሲኔኒ ሜጋዋቲ ዲባፉሪ ቀባ ኩነነሞ ኬንያ ኬስ ደብሩፍ ጀነት ማለት ካኑም ቆፋት እንዳበቱ ከሱመቱ ዩታ አፍሪካ ገመ ባህት አምብሴ ተና ማጋል ኬንያ ዳሪ ኢትዮጵያ ርጅራኒ ከነነ ሱዳን gara megawati 100 Jibuuti ammoo megawati 47 kunin ammoo walumattu iyyuu ka 400 megawati 400 jennee kan jennu ibseen Itiyoophiyaan Keeniyaan jalqabdituun hin akka jechi injineera Zebitti Yemeniif Awurooppaallee fi biyyi gargaraallee ta'uu dandeette.
አፍሪካ ጎረቤቶቻችንን ስንሰጥ ሌሎችንም ታሳቢ እያደረግን ነው በዛ በኩልም ለመስጠት ምክንያቱም ኢስት አፍሪካ ፓወር ፑል ለምሳሌ
ዮብዮት ኦላኬና ታክ አፍሪካ አፋ ኢብሴ ገልችና ጀነቢ ዲቢል ቀልቢ ከሳ ሂኑም ቀምነ ፈከና ኢስት አፍሪካ ፓወር ፑል ጀነቶንኒ ተሁጀት ታንቆፋ ዶንታቲኑ ቢይ ሄዱ ፍለ ኩሳ ኢብሴ ተና ሄዱ ፍለ ተውደንዴት ዋጅሪ ከና ፍንፍነ ጅራ ዋጅሪ ከነተሞ ሁጂን ጉዳን ውጃከነቲኑ ጀቹ ደንዳው ጀድ ናሚያጊ ተኮ ኢትዮጵያን ና Itiyoophiyaatti nam hedduutu ibseen qabne ibseen isiin biyya alaatti gurguranna yookaan ammoo biyya alaatti galchinaa jennituun tamii jedhe gaafata. Akka jechi injineer Azabitti nami tana hin hubatinitti waan akkanaa jedhe malee Itiyoophiyaan adoo namii ibsii akka dansaan argatin iyyuu biyya alaatti ibseen galchituu biyya alaalleetti hin gurguratte. Itiyoophiyaan ibsee biyya alaa gurguratan tanirra hojiin isii dhumatte jennaan gannaatti doolara miliyoona 600 argachuu dandeettee jedhe gabaasii Iskandar Fireew Finfinnee erge.
Daangaa Paakistaan naannoo kaaba gama dhihaa bakka loote seentonni keessa dhokatanii jiran jedhamuun shakkamu irratti haleellaa qilleensarraan geggeeffameen yoo xiqqaate finxaaleeyyii 20 ajjeefamuu aangawoonni waraanaa Paakistaan beeksisanii jiran. Ibsa aangawoonni kun kennaniin karoorri loltoota naannolee baadiyyaa kan gosoota kiibaar daangaa afgaan cina jiru irratti fuulleffate siyaata'u shororkeessonni 18tti heedaman illee madaa'anii jiran waraanni Paakistaan yeroo dhiyoo Taalibaan irratti duula geggeessan naannoo to'atamee ture gadhiisiseera. Ministeeronni maallaqaa akka gamtaa Awurooppaa gumiin hatattamaa dhimma Giriik irratti geggeeffamu wixata dhuftuutuun dhaqqabin dura har'a Luxembourg keessatti wal ga'anii jiran. Ministeeronni biyyoota Yuurootti fayyadamanii walga'ii guyyaa tokko dura geggeessan kan jijjiiramaaf maallaqa Giriikiif kennu isa jedhu irratti milkoofne. Mariin har'aatiin booda aangawoonni dhimma maallaqa gamtaa Awurooppaa akka jedhanitti ministeerri maallaqaa Giriikii Yaanis Varufaakis wuxnee dhiyeessu jedhamee eegamaa turan dhiyeessine. Haa ta'u malee muummichi ministeeraa Giriik Aleeks Tispiiraas gumii yeroo hatattamaa kan wixataa eegaa kan jiran ta'uu beeksisan. Tispiiraas akka jedhanitti rakkoo liqaa Giriikii furmaatanii argata. Kunis biyyattiin biyyoota Yuurootti fayyadaman keessanii turti toora guddinaattis ni deebitii jedhan. Gumiin sun waliigaltee ilaalchisee bu'aa gaarii argamsiisaa jedhan Tispiiraas. Pireezidaantiin Faransaay Fraankois Olaand gita isaanii kan Slovaak waliin walga'ii sana booda Bratislaavaa keessatti tuuta oduuf ibsa kennanii jiran oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammaan tancaqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiiteen irratti yaad qabdannu barreessaa nu bilbila hornaat@voanews.com imeeliteen taasisan ergaa irratti nu erguu dandeettanii muuziqaa kanaan waan ofitti dabarra.
To admit it, but I got a heart rush. It's slowing down. I got it real bad. Want everything she has. That smile and that midnight laugh. She's giving you taste her lips, yeah, 'cause they taste like you. I wanna drown myself in a bottle of her perfume. I want her long blonde hair. I want her magic touch, yeah, 'cause maybe then you'd want me just as much. I got a girl crush. I got a girl crush. I don't get no sleep. I don't get she's pulling you in. Lord knows I've tried. I can't get her off my mind. I wanna taste her lips, yeah, 'cause they taste like you. I wanna drown myself in a bottle of her.
Boni kerni galateeffannee waan afeed dabarraa taam caqasuu jirtan turraa dhoonii VOA sagantaa afaan Oromoo akka lakkoofsa Waashingtan DC'tti guyyaa sa'aatii 1:45 deemuu jirti. Sanii biyyi jirtan immoo garsaan 2:45 deemuu jirti waan afeed dabarra. Ajjala amma ammoo gabaasa gaararee fuugu jenneetti dabarra hawaasa Oromoo Waashingtan DC fi naannoo sii jiraatu
White House full durat dufetini hirir bahut jira hirir kana namo tu daketin gabase namo guddo sigala tefanna men amantan es jirta namo es jirta amantan es tirir bahut jirtan
amma kana duran White House dread de maturan sora amma gara State Department yokal mom ministry mana United States de majru headun sani dadello qabatani ru rebamu aryatamu baratota merida tilerbamu baratota magalan filfilni master planning tedi romo ala baye sanafimo mani chungustamu wale dedat ni dubatu kumana America motuma Ethiopia daf degir sugura ka abuka gafatu adanna dedat ka fomma dagaji sugana gaggota na moto gudda sargama Washington na no she kofatun tayin amma kasanna himanitti romo kutare adadda America ke sujirantu asitti walge soko airira kana fi lamatammo sokuma awasoto romo kutale adadda kana United States ke sukunde sura pesa walgan
aha me kayo nsani mali jete faga fatu kan walmatu yu ka manje dan yote ga fatu kayo nduka enu kopes
kan kopes e walda awasoromo na no Washington sakatu walda dubartota walda daga gota waldota kabro dan soliti gurma udani kayo rira kana durata walda hawa soromo Washington DC na no she Dr. Dasta Yabasa Gafadin Ture, Dekika Tikodu.
Kaliyo nihili rakana Baratoni Oromo, Mega Elmanama, Fee Master Planning, Kotebula, Bukasu Kandu Fewante Evi, Jadani Hirira Wambanif, Motuman Wayane, Ajecha, Kia, Jidra, Ganada Barsab, Rebiti, Wangu Chajirubi, Sukan Lesa Kantae, Wanwayanen, Baratoni Oromo Ratikotu Kana, Adengar Tipsuda, Motuma Amerikati Iyechuda, agam nejara white house fundra kana duwamiti barengada wagga fundra jalkabani megal manama gafachajru halqas gafachajru garu yero amma kanatti ijolle kanisan gafachaturan kanandura master plan ini otebula la fasarra kambukisu kuni apachu kabajani gama tanisurani yero amma kanatti garu wayane master plan hojiro oshuda balkani buyau siga wanjirtu fi kuni hojiro olu nisaranjiru wanti kun qotebula kan gargar wotun tayini kan lafarra ballesu generation oromo garabu durat kan ballesu ada oromo kan ballesu wante abachu qaba jenne irati bajira kiyo kanatti filannon ethiopia kiselti kodame ture wai filanno kanarati mali kunun sille no fana mali simbune jenne namo oromo baike idatna kan gidra gasti sajiru rakisa jiru kana be ko abachu qaba uga demokrasi biyenet argamu qaba namoni mirga motumman sumbase qabatani filu oto dendani malin na mandara filto ni chudani mita gudda to omora gajra ko abachu qaba motumman amerika ifat go chudan wan baye rakisata ekana motumman etopia sab oromo rakana jetto qabatu fika fachata
Dr. Desta again na moti state gargara o kana munanno ka kafaru fane ka du bifanjira na majar sajira jarti jira na meddu jira jete na medi bin ka du bifanjira na mo
e du bisi sora na mota amma du bisani manjira aga to kon sidare si ta ma kan sani simu kan ka sanjel ka banku no na kan ko balti aga la sanjel mai north kalora yana rannu te kanillo te wala ma sunu te sokopa mosman wayane garbon pata ummato romorati wanta dalabu autawti fundret bage sisuf hira naga baajira
malgore me motuman ethiopia
motuman ethiopia master plan irati yolle oromo mara basajiran ajesa gra baratota ida gra ummat oromo bakuma fundat bakuma arge faida ta qofarat wostete ummat oromo bitinsuf wanta dalaga jiru motuma biya guddake amerikani iyecha jira president obama fundret awanne autawti fundra ichara
magal ko asafa jala ta jira ani service rando pe sabo bala wa fandu pe sabo ne dura ar ira ga to da majra wanta motumane ethiopia umatra morat je sta juru bila la parte beso su da se motumane ethiopia la fo oro ba kuntu oro mo ajesa korto to oro mo ajesa la fo oro mo same tigre da fe orna ta gargara ngi ma kenne ummato romo ajjesa yonsa biya ke satti balle sajira motumma kone motumma abai reti motumma sorke sada sagale dogote ide ajjepe sagale kane o kan sajira ka o barbad na
erisande ha dura to sin ga to to romo adilla si ala dere jiru iyata tagale ubata oromo tane mida sarakenya rajuru ajje famma hidama warre jiran idolle warre nagadan ira bahana ajje sama warre jirani iyechu fadana jirra motumani kyokya idolle oromo nyakesa enihida idolle karo kesma university kesa pude nyakesa ote bula jirenya sarra bukisa la farra bukisa ubata oromo ni bukisa hiyuma gode jira
señor quiero decir when we have got it nation lane lako romia motor mora kabuje kana sikle chuna poke nasi sokofani idole barkoti romo idumi damjani dunje koma jani rometi chukala ethiopia tuwa chukiyu chukira nastenle agarte possible kenle nasura pokani ki makamati lokiti jani harwan kenu rese sikrani sana khas bani tini sagale sani sani sobosa sani borakoti
Lakaitia Safia Sheikh Isa Yusuf Jama ane Minnesota rahin duke arande wenenin duke hirira tujira kuni iyando wae sawa oromo oromia kaisati irrajgehe jolde dardande isarrajgehe hatoli rastigehe daimane rastigehe wan lafakenya rastigehe oromo dafi Washington DC White House dirasi wajiti kabamne sagale kenya dage isajirla
jidamu barattoota ajjeefamu barattoota jidamu qotee bultoota jidamu mirga dhala namaa mormuuf bakka kanatti argamaniin jira yeroo kanatti yeroo kamiyyuu caalaa oromiyaa keessatti mootummaan Itoophiyaa mirga dhala namaa dhiisaa jira keessumaayyuu oromiyaa keessatti haalli mirga dhala namaa dhiisamu baay'ee nama yaaddessaa irra ga'aa jira ijoolleen irree otoo ijoolleedhan jedhameen hidhamaa jiru ajjeefamaa jiru dararamaa jiru inni kuni haa dhaabbatu jennee mootummaa Ameerikaatti jechuudhaaf Washington DC White House irraa kaanee gara State Department deemaa jira hiriirri kuni baay'ee barbaachisaadha sababiin isaa oromoonni biyya keessa jirani sagalee isaanii dhageessisuu hin danda'ani cunqursaa jala jiru dubbachuu hin danda'ani kanaaf uummata kanaaf warra biyya ambaa keessa jirru kuni sagalee taanee akka uummanni kuni mirga isaa bilisummaa isaa mirga walitti qabamuu isaa biyya isaa keessatti filannoo barbaadu geggeessee haalatti bulchuu akka mirgi isaa eegamu hiriira ba'aa jirraa jechuudha yeroo ammaa kana.
Waan himatan kanaa fi gama mootummaa fa'aa yookaan ammoo gama deebiin itti kennan faan jirti gara White House illee yookaan ammoo State Department illee taanaan ministeera haajaalaa Ameerikaa jechuun deebiin waan argame ammatti wanni jira faan jirti.
Mootummaa Itoophiyaa irraa ammatti waan hubatame hin jiru akkuma beekamu bilbilee ofii keenya maal jedhu jennee deebii gaafachuurraa kan hafe garuu kan isaan jedhanii State Departmentitti xalayaa dursinee galchinee jirraa garagalchiisaa ammoo White House itti galchinee hiriira kana White House irraa jalqabnee kanaaf State Departmentinis White House'inis xalayaa keenya iyyannaa keenya dursanii argataniiru barreeffamaan kenninne. Deebii gidduu kanarraa eeggannaa irra sinuu deebisuu danda'u guyyaa biraas sinuu deebisuu danda'udha kan isaan jedhan.
Dansaayyee nama ogulanaa walagarraa istuudiyootti walagarraa maarree.
Ayyee gara toomisoora amma gara State Department deemaa jiru innaan xumuradhu gara istuudiyootti kan deebi'a nagaa.
Dansaa nagaa fayyisa.
Ayyee nagaa.
Kamatan jaqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan oromooti qophiite irratti yaad qabdan nu barreessaa nu bilbilaa yaadi keessan waan nu wallaallu nu barsiisaa waan nu deen ammoo nu qaabsisaa nu barreessaa nu bilbilaa jecha qophiilee teentaa wiixataa haga jimaata qabdanii wiixataa haga jimaata. kopiten nado fitan nayu serba zerun kan resani ke na mediko fancaka sachin dubati gara odu figar tuju besan debina aga sitam bozero
corame la kanche tulume kanana nasgai aga la to murabe to guya ratin nagai sabako wajin
Mamogara tujube sandeebifna odoo dhumaati.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Fixiinsa waldaa kiristiyaanaa seena qabeessa kan gur'aachotaa Charleston, South Carolina keessaan shakkamuun gurbaan adii hidhame tokko har'a mana murtiitti dhiyaachuuf jira. Kan umriin waggaa 21 Deylan Roof meeshaa waraanaa seeraan ala of harkaa qabaachuun himannaa yakka irratti dhiyaate har'a mana murtiitti dhiyaata. Aangawoonni federaalaa ajjeechaa tarii yakka jibbiinsaa ta'uu mala jedhan qorataa jiran. Halillaan shoror keessummaa naannoo addunyaa bara 2014 keessa 100 harka 35 kan ol ka'e si'a ta'u lakkoofsa namoota duraanii sababa gocha shoror keessummaa Iraaq, Afgaanistaaniif Naayijeeriyaa keessaarraan kan ka'e 100 harka 81 ol guddachuusaa ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi beeksiseera. Namoonni dahata siyaasaa fedhan kanneen kumaan lakkaa'aman galaana Meditiraaniyaan qaxxaamuraa wayita jiran akkasumas Awurooppaan namoota kana simachuu irratti imaammata haaraa qopheessuuf tattaafataa wayita jirtutti gamtaan Awurooppaa hojii baraarsaa fi hojii godaantota kana oolchuu cimsee gara mirga namaa sadarkaa addunyaatti akka dhiyeessu gaafateera. Human Rights Watch gabaasa baaseen hoogganoonni gamtaa Awurooppaa torban dhuftu gumii gaggeeffamu irratti waa'een godaantotaa innaa ka'u waa'ee mirga namaa akka dursan gaafateera. Gareen mirga namaa kun godaantota xaaliyaaniif odola Girikii ga'an 150 waliin gaaffiif deebii geggeesseera. Bakki kun lamaan karaa uummata giddu galeessa bahaaf Afrikaarra gara Awurooppaatti darbuuf yaalaniif karaa ittiin darban ijoodha. Itiyoophiyaan humna elektirikii Keeniyaatti gurguruuf daandii ishee dandeessisu hojjechuu jalqabuuf jirti. Daandiin ibsaa ittiin dabarsan kan doolaara miliyoona 100 fi miliyoona 20 baasu kun kan hojjetu kaampanii chaayinaa tokko waliin irra waliigaltee mallatteessiteetti oduun galgala kanaaf qabu kanuma.
Sagantaa raadiyoo VOA galgal saati lama warakka haga saati sadiitti afaan oromootiin metirbaandii 19 yookaan kiiloo herzii 15 fi 63 irratti metirbaandii 22 yookaan kiiloo herzii 13 fi 87 irratti metirbaandii 25 yookaan kiiloo herzii 12 fi 12 irratti guutata haga jimaataatti sanii dabarsin kaardaatan irratti fitan. Gamkeennaan wiixata walagarra boqonna dansaa keessi nutura amsa gantaa faana maaraa jalqaba.